VOA. Tunin Radon Sagale America. Radovi Radoni Vio is a Gantafan or more with Attack Jamata Galgal Satila Mauraka Hagsati, Sadit Metrobandi Kurani Sagalid Damilam of the Damishan at Washington DC, Rasani Dabasun Karakon of Mantanjalakam. Kalchuma Folin Tessan Nagaya and Sora Lakate on Kololesi Kurani Sagal Barakum Lama Kurani Sadated Radoni Vio of Anor Mot in Nile Sati Metrobandi Ratsani Jagasujir, the Brujir Jagasujir Tani Dajan.
Karadudu bisumani namo dandit agifatu takenya kamoltan polison turki refa gazet esa Saud Arabia chbuten saad abame barbadu tifufani jiru batoto darrak amnuke satoko.
Presidenti motumananno somale kaduri obbo Mohamed Abdi turban dabrakesa balbalamani da jajajabse balbalko fameti dawuti le jajajabse janani kunammo amal namani da timili kufaduti jadit gafatama motumma Ethiopia nuwaga fanitoko. Mumme minister Ethiopia kalewana kakarati parlama Debi kenne wana fi ardi sanittimna oromo fugochi barta benishangul kessa oromo walin baka tankan jire nemani kessi jiran le engine vio entro banca nafqa batte finfinne kenna bate adumatte warrachi jiru maljira wana risani kopesin kessa tokko odo sanfanna namonutim
Polisoni Turki refa gazetessa Saudi Arabia chibuten sada bame kan Jamal Khashoggi bosona nanno magala Istanbul jiruf badiya magala tirra gara kilometra sagaltama fagatu ke sabarbada jiran polisoni Turki bosona Belgradif magala Yalova ke sakbarbada jiran ango tatarkitu arradubate gabrati nimmo ango ni Turki yero Khashoggan ajjesametti sagale warabame argame angawta United States kenna nijiran kajedame hala nijiru. Commission nifilanno Afghanistan ajaja polisi jabato kudabalete angawni lam ajjesamurra kankai filanno kutabiyyatti ka Kandahar gara torbanto kotti ersejira. Ajaja polisi General Abdul Razik kalesa General Warana United States biyatti ke sad eroda watanitti ukasa banameni kanisana jefaman. Generalich America Scott Miller garu utuna mada imid amina fan jeda mejira. Kanamandura alella gare taliban rasyame kafe General Razik ajje samuti saati alamo ganan abatati kanaga kakandaris alella sanan jefamun beka mejira. Why wali galte warana biyota Korea la mengiddu kamotumma United States umna Korea kibbatin alella Korea kaba ufra debistu lafisa jechudan yaddoche ipsiterrati angota Washingtoniv saul gudduti kawan umamajira. Hariron Korea kibbaf United States gudduture yero kabbanawa de mekanati minister imala United States Mike Pompeo mo wae wali galte warana biyota Korea lemengiddu kanarati yaddo kabachusani ibsan. Danga biyota lemenirati godina kalatin tayara balalin tayara uguramu kanumni galanaste warani lafo kesan sochon undesu of kesakaba wali galte biyota Korea lemenikun. Ka presidenti Russia Vladimir Putin gurmun shoror ke sota Islamic State lammi wa United States if Europa dabale namota igitamani jiran ibbaedu kesa jesu jelkabe jira jechudan dubata United States kunodu mirkanawin jechudan halte jirti presidenti Russia Putin kalesa walgayan dara galana gurracha kakuta sochi ke sarati ifsakennanin gurmun Islamic State mora namon ke ofirra bukan ke sajiratan kanumnota United States in deggeramanin egamu kesa namota ibbator bafudatte kannen kesa kudan ajjeste jechudan dubbatani turan. Halilan kalesa bakkasanati geggesamu ka dubbate angoni United States mo odunkun presidenti chika dubbatan garu wa mirkanawa mit jerejira pentagonis kana halejira oduna mafqamu kanuma
tamja kasu dirtan tur radoni vio isaganta fan oromot VON yo tane gabasto finfinne jirani fi ulloti si jiran kessa lenji kenu jirani warre lenji kenne fi lenji fudatman jere tanirati jalanne nugulalto Afrika gambaha yokan editora tizita balacho tifi gabasa VON muktar jamal finfinne dubiste ka tizita tinjalkam
jalqabaa tizitaa baga nagaan biyya dhattee argite leenjiin kennitan kun attam ture?
Leenjii wixatarraa jalqabne amma jimaata har'a finne mata duree adda addaa irratti baratanii.
Gaazexeessonni kun biyya eessa eessaa dhufan?
Eertiraarraa, Somaalee irraa, Jibuutii irraa, Somaalee laand irraa bakka adda addaati dhufanii Itoophiyaarraa immoo gara naannoo Tigraay irraa akkasumas Oromiyaa irraa naannoo Amaaraati.
Lakkoofsi isaanii meeqa ta'a?
20 ol ta'u. Dubartoonnis keessa jiru Somaalee irraa kan dhufan dubartoonni baay'eedha. Asiis Itoophiyaa irraa 3 dubartoonni kan dhufan.
Mata dureen leenjii kanaa maal irratti kan fuulleffatedha?
Ingiliziyaadhaan Journalism in Digital Age jedha mata dureensa. Gaazexeessummaanii dijital akkasuma raadiyoo, televizhin waan akkana irratti leenjiin ture.
Akka yaaddanitti sinii deemeera?
Baay'ee gaarii ture. Kankoo amma etiksii irratti kanan leenjisaa ture. Akkaataa hojiin gaazexeessummaa dhugaa jiru irratti baalansii ta'ee yaanni gaazexeessaa dubbii keessatuun galiin objektiivii ta'ee madaalawaa ta'ee akka dhugaa irratti gaazexeessummaan hojjechuu irra qabu waan kana irratti kan leenjii kennaa turre. Warri Waashingtan irraa dhufan gara biraan immoo dijital joornalizim kan jedhamu kana akkaataa gaazexeessonni ba'anii oduu viidiyoodhaan akkamitti funaananii, akkamitti poost godhanii, akkamitti meeshaa adda addaatiin gargaaramu, reediyoo irrattis waan dhiyaatu akkam goone bareechine akkamitti dhiyaata kan jedhudha. Booddee dorgommii godhanii ala ba'anii mata duree adda addaatiin viidiyoo hojjetanii fidanii kan dorgomaanii shillimaan kennameera.
Tizitaa Balaachoo deebinaa laatteef hedduu galatoomi. Nagaan gal.
Tan malee warra leenjii fudhatu keessaa tokko Mukhtar innillee akkana jedhe.
Barumsi ogumaa gaazexeessummaa keessatti baay'ee barbaachisaa fi isa bu'uuraa ta'ullee garuu muuxannoon waan guddaadha. Warroonni buleeyyii ta'anii gaafa waan keessa darban yeroo namatti himanii caalmattiyyuu jabaataa cimaa rakkoo gama fuulduraatti nama mudachuu malullee irraa barataatiin hin deeman. Isa kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'u waltajjiin kun gaazexeessonni hangafoonni fakkeenyaaf hundeessituu kutaa afaan Oromoo kan taate gaazexeessitti Tizitaa Balaachoo yeroo ammaa kana walumaa galatti raadiyoo sagalee Ameerikaa sadarkaa Afrikaatti daayireektara kan jiran obbo Lubuteen miidhannoon isaan nutti himan maal akka hojjechuu qabnuuti maal irratti akka of eeggachuu qabnu kan sirriitti nutti agarsiisedha jedhee nama na jaalanne.
Gama teekniikaan ogummi dabalattan akkaataa gabaasuu akkaataa itti gargaarama meeshaa adda addaa kanarratti waan barattan qabdu.
Bulaalummaa irraa kaaseetiin hamma itti fayyadamiinsi meeshaa haala kamiin itti fayyadamuu qabama. Akkasumas immoo teeknoolojii ammayyaa kanatti fayyadamuudhaan hatattamaan dafaniitiin gama wiirtuu tamsaa isaatitti odeeffannoo naannoo irra jiru tokko erguun akkamiin danda'ama. Akkaataa waraabbii fiilmiitii fi fiilmima waraabame sanii gulaalaniitiin dhaggeeffattootaa fi daawwattoota biraan ga'uu danda'u. Sagaleen illee akkaataa ittiin waraabamuu fi haala rakkisaa keessa yoo ta'aniitiin sagalee gaarii sirriitti qulqullinaan qaqqabuu danda'u biraan ga'uu danda'ama kan jedhu leenjii kana fudhanne. Walumaa gala gama nama 30 jalatti kan dhiyaatutu walitti dhufanii bu'aan hedduu gama hedduu irraa argameedha jedheen amanata jaalanii.
Oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo Mukhtar Jamaal deebinaa laatteef hedduu galatoomu.
Ulfaatu galatoomu. Fayyaa ta'eetiin fuula horaa.
Amma immoo waan hafe dabarra pireezidaantiin naannoo Somaalee kan ture obbo Abdii Mohaammed torbaan dabre keessa daawwitii manidhaatii fi balbala manidhaa itti dhamee jiru Finfinnee caccabseetinii jedha daayirektorii daayirektoroota Wanjal Biyyoolessaa miidhu to'atu obbo Fiqaaduu Tsaggaa. Amala akkana kana torbaan dabre asitti irratti arganii amala akkana kun nama maalta irratti arganii jenneetiin gaafanne amala kana maleellee jedha akkan jedhanatti. Kan malee daawwitii fi balbala manidhaa itti hidhamee caccabsetu immoo amala nama miliquu fedhu agarsiisa. Amali nama manidhaa jiru irratti argan irratti hin argine. Amala akkam irratti arganii jennaan?
በግጥራት የሌለሰው የሚያሳየውን አይነት ባህሪ
አማል ሽፍታ ናምሴ ርጃል እንጅሬ አገርሱን ረተርገኒ ጀዳን ወሬ ኑ ራህዋው ዴፈን ብልቾቴቱን ዳዊቴ ፊ በልበልቴ ንጨጫጫብስ ጀዳን ተና ማኒዳ ኮሚሽኒ ፖሊስ ፊንፊኔ ኬስ ጅሩ ጀዳ አዶ ማኒዳ ኩንን ኤጉምስ ጀባ ቀባችሁ ባቴ ስለማልተው ደንዳ ጀናኒ አካስዩ ስለሄረጉም መሌ ማኒኩን ማኒዳ ጉዳ ኤጉምስ ጉዳ ቀቡ ጀዳ ኦቦ አብዴን ድሩ እዩ ኮባቲ ዳኒ ወኔ ኮባቲ ዳኒ ፍሌን አክ ዳይሬክተሪ ኩን ጀዱቲ
አቶ አብዲዬ ሲያዙም ጀምሮ በእርግጥ ደረሳቸውም ጥበቃ ማድረግ ይገባ ስለነበረ ለብቻቸው እንዲያዙ
አከነጀር ኦባብዴን ተማፉዩ እሱማፉዩ ኤጉ ጀለኒ ኮፓትዳን ወንኔ ንህ ማተሜ ወንጀለ ጉጉርዳናሚ አሎ ረተባው ዳንዳ ተማፍ ጀነቴን ምርግሳለ ኤጉ ጀነ ኮፓቲኔ ጀር ከምካኔ ነሞ ኦቦ አብዲን ፕሬዝዳንቲን ናኖ ሶማሌ ካዱሪ ኮነኒ ዮሄዱ ምርግዳ በየ ጀዴቲን ማታ ወነ ከነኩን ሰኒን ባቴ ጀናኒ
ማንንም ሰው ገብቶ ሊያዩ በሚችል ሁኔታ ነው። ምናልባት እንደውም አንዳንዶች ያነሳ የነበረው ኦቨር
አባ ፈደለን ደቀላሉ ደንዳ ማኒዳ ከመተክደም ነሜ ሄዱን ኢሱማዩ ኢሳዋን እዱ ቶልቻኒዩ አባ ፈደሳቲ ፈደቲን ዱብሳ ኩንፈዳን ኢትያኒ ሳቲ ዴርቱ ወልዱበታኒ ጀዳኔ ቲንታን ወንኑ ኒማቹ ጅረማሌ ምርግዳ ቢንጅሩ ጀቹ ጀርተን ማፉዩ ታቱለ ወንኒ ኒታው ጅርሁኒኒ አኩቦ ጸጋን ጀሉቲ
ሳቸው ሁሉንም ዘዲ ለመተከም ሊሞክሩ ይችላሉ። ከዚህ ምርመራ ቆሞ ታቾላ የሚቀርቡም
ማልክ ድርጩፋዩ ፈየደሙ ደንዳ ወንኒ ህመታኒን ኩነክሲን ረዳበት ከራ አገር ሲፈቹ ፎካናሞ ማን ሙርቲላ ማን ሲፈቹ ፎኮኒ ህመታኒን ኩነ ረዳበት ተውፋ ደንዳ ተማፉዩ ምርግደ በየጀዴቲን ህመቱል ደንዳ ጀድ ናምዋ ማን ሲፈቹ ተነለጀቹ ደንዳ ጀድ አመለከና ከነሱማዩ ረተርግኔ ዮህዱ ዋነከና ካን አመለከና ካን ረተርግኔ አማሊናም ምልቁ ዋነከናታ ጀዴዲቲን ረተርግና ጀድ ኦቦ ጸጋየኒ አዶሲላ ታቴ ኦቦ አብዲኒ ማኒዳ ጫብሴቲን ባውፈዳ ጀናኒ ቶኒኒ ጋፊ ዩን ቀብዱ ነሚኑ ይዋን ሁበቹ ደንዳው ጀን
አብቻል ማምን ጥያቄ ያለው ምንም ጥያቄ የለው ያሰጣቸዋል የተበሩት ሰው የሚያሰጣ ነው ሁኔታዎች ከተመቸ ካዩ ጥበቆች ከሌሉ ማይሞከርበት ሁኔታ አይደለም ምክንያቱም የሚያሰጣ ነገር ነው የሰሩት
አካነ ጀዳ ነሚያም ጋፋን ኩን ዳይሬክተር ዳይሬክተሮታ ተዋናው ወንጀላ ፖሊሲ ፌደራላቲ ጉዶ ገለቴፋ ታምጽ ቀሶ ጅርተን ተራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ሙመም ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ካለ ፓርላማ ኢትዮጵያ ተወል ማሪያተኔ ተነዴ ቢገርገራለ ከነነ ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ አለ ዶክተር ሙላቱ ተሾመለኔ ከነራለት ያዲሳኒ ከነንዱራለኔ ዋን ሄዱ ረት ጋፈተንለ ዴቢ ከነን አርዳለ ሚዲያን ኡንፋቲቭ ሚዲያ ሞቱን ማረት ዋንዳሪ ኢትዮጵያ ቲቭ ሱዳን ረት ዋን ቢያ ወራ ቢያ ላቴ ዱፌፊ ዲያስፖራ ፍየቾ ኢትዮጵያ ጅራን ረት ፕሮጀክት ሚሶማ ሁጂት ጅራን ፊ ዋን ከከረት ዋን ከለፈን ቢፈን አከናኑ ትምት ጀለነን
ለሚዋን ኢትዮጵያ ቢያ ላኬ ሰጅራተን ቢያ ኬሰት ሁጂ ሚሶማ ገርጋርሳ ጎቹ ፈዱ ገሩ ሃል ቢያ ኬሳ አከስሚቲ ጋፊ ጀዱ ከንያቴፍ ዶክተር አቢ ዴቢ ከነኒን ኩን ዱጉማ ስሪዳ ገሩ ወርቢያ ላዱፋን አዳ ቢያ ኬሰቱረኒ ፉደተኒ ዱፉን ሳኒ ቢያ ኬኛ ኬሰት ወልሲምሲሱ ፍረክሳት ተኤራይደኒ አከፈከኛት ሰናካሰን ነመተጃጅለ በርባቸ ዱፈን ማልሲ ገርጋር ቢያ ጀዱ ኬሳ ዱፋኒ ቢያ ኬኛ ኬሰትሞ ነምኒሳኒን ኬሱሜሱ ማልበርባድ ዮቲንጀደ ንሪፈቱ ጀዳን ካምብራሞ ሃዳ ሞፋ ፈተ ቁልቁልኒ ቃመሼ ሂን ኤገሚን ሃደ ኮሚቲ ጀደኒ ሃዲኮ ሸውፈተ ቁልቁሉ ፈተ ሰነ ጀደኒ ጅጅሩን እንደንዳም ይሸሞፋ ጥራአ ቁልቁሌሰኒ ኡፈተ ተርሰይ ጅራታናን ሆዱ አከይቲኒ ኢልሞነማ ዶክሳ ሀርሜሳ አጉጋ ጀደን ኢትዮጵያ ቢየ ካምብራ ወጅን ዶርጎምሲሱን እንደንዳሙ ኢትዮጵያን ዋን ባይየን ቢዮተ ብራ ባይየ ጫልት ዋን ጥጥቆ ሆጀቹ ፈዲረት ደም ነገሩ ሃንቅኒ ጅራ ጀደን ከናፍ ወሪ ዱፌስቴ ወሪ ኬሰ ጅሩ ህርዕነ ኬኛ ወሊ ጉታ ሆጀቹ ቀምና ጀደኒሩ ኤጀንሲን ዳበመ ጅራ ከራ ሚኒስትሪ ደንታ አላ ጀደኒ እኒ ኩንስ ኢቱ ሳን ቢየ ኬሰንገሊን ዋን በርባደን ኤገጋፈቴ በሬ ቦደ ሃለቅ እንዶሚነ ቀቡን ተጃጅለ አካርገተን ጎቹዳ ወሊ ወፍሱንገሩ በርባችሳዳ ጀደን ሰባሂማ ሐዋሳፊ ሚዲያ ዱንፋ ረኮ ቀቡ ጀደሜ ያደዲያቴፍ እናዴብሰን
ከማህበራዊ ሚዲያ እና ከግል ሚዲያ ባልተናነሰ መልኩ የመንግስት ሚዲያም ችግር አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሚዲያ የሚባለው ተቋም
ሚዲያ ዋሳፍ ሚዲያ ዱንፋራ ሃለገድንታንን ሚዲያም ሞቱም አስረኮ ቀባ
Ethiopia keessatti dhaabbanni miidiyaa jedhamu naamusa ogumaaf barbaachisuu fi haala itti to'atamu qabaatee waan hin hojjenneef gamoondaan rakkoon jira.
Rakkoon akkuma jiru waan ajaa'ibsiisaanis ni hojjetamaa jedhan miidiyaa dhuunfaa jennee kan qeeqnu akka dhaabbata tokkotti ta'uu baatus akka dhuunfaatti gaazexessoonni tokko tokko kanneen miidiyaa dhuunfaa keessa jiran hojii isaanii hojjechuuf akkasumas itti gaafatama isaanii ba'uuf hangam dubbisanii dhiphatanii ogumaan waan mootummaan keessa jiru keessaa baasuuf kan hojjetan akka jiran yaaduun barbaachisaadha jedhu Dr. Abiy. Rakkoo jiru furanii jijjiirama argame duubatti akka hin deebine gama gochuun sabaahimaan qooda olaanaa qabaa jedhan. Sabaahimaan hojii isaanii itti gaafatamummaan hojjechuu qabu. Walabummaan sabaahimaa bifa jabaateen itti fufuu qabaa jedhanii miidiyaa maddi galiisaa gadaanaa ta'e gara isa maallaqa qabuutti hirkachuu ni nafu jedhanii akka fakkeenyaattis.
Maastawaqiyaa miyaasirruu baalaabtoch hulli gizee ETV wayim faanaa kan miyaadarbuut
Abbootiin qabeenyaa beeksisa hojjechiifatan yeroo hundumaa televiziyoona Itiyoophiyaa yookaan immoo faanaatti kennu mannaa tokko OMN tti kaan isaatitti utuu kennanii maddi galii isaanii waan eegamuuf qajeelfama jiruun hojjechuudhaaf carraa argatu. Baajata barbaadan mootummaan utuu kennee fi immoo miidiyaa mootummaa ta'us garuu maallaqa deeggaramuu qabu.
Garuu deeggarsi kun kan barbaachiseef harka namoota dhuunfaa akkan ilaalleef yoo ta'u gargaarsa dhuunfaa taanaan qajeelfama hojii dhiisuun gamasitti caalchifachuutu jiraataa jedhan. Miidiyaan qajeelfama kaa'amee hin eegne lafa jirutti pireesii walabaa jechuun hin danda'amu. Pireesii walabaa gam tokkoof tuulloogin gamlachuu haasofsiisuun murtii isaa uummataaf kadhiisudha. Yoo ofii murteessee kallattii ofii agarsiisa taanaan garuu kun dubbi himaa paartii siyaasaa malee miidiyaa walaba ta'uu hin danda'u. Qabsaa'aa ta'uu fi gaazexessaa ta'uunis adda addummaa akka qabu hubachuun barbaachisaadha jedhan. Gama sabaahimaa hawaasaan oduu sobaa dhaamsa jibbiinsaa maqaa sobaan gargaaramuun sodaa addunyaa kan biyyoota hundumaa keessa jiruu jedhan. Rakkoo hamaan biyya keenya keessa jiruu jedhan Dr. Abiy.
Yiddaraajuna damoos ikkaffalaachawal iyyaandaandu soo 10 akkaawunt halloo 10 footoo halloo andi bootaa seet bootaa wanti.
Gurmaanii miindaatu kaffalamaaf namni tokko maqaa 10 banatee ana jechuudhaan suuraa 10 maxxansa. Isa tokko maqaa dhiiraan, isa kaan maqaa dubartiin, isa kaan maqaa Oromoo, isa kaan maqaa Amaaraan, isa kaan maqaa Tigree gochuun of moggaasa. Hojiin isaanii guddaan bishaan kun maaliif irrate jechuudhaan uummata isa waan tokko hin beekne dagachiisudha.
Yaada irra deddeebi'anii barreessuun waan diiggaa ta'etti duulu. Kana hambisuuf odeeffannoo sirrii ta'e daddafanii kennu. Seeraan gaafachuu akkasumas of eeggannoon uummanni akka ilaalu gochuudha jedhan. Gaaffii ka biraan ka'ee waa'ee piroojektoota jalqabamaniiti. Kanarratti Dr. Abiy akka dubbataniitti kanneen jalqabaman xumurree ka biraatti dabarra. Daandilee ijaaruu irratti homtuu kan hin hojjetamne yookaan immoo harka 10 yookaan 15 kan hojjetaman xumuruu qabna. Garuu barana piroojektii daandilee fi bajata qarshii biliyoona 38 qabxii 5 qabanneerraa jedhan maallaqa guddaa ta'us fedhiin jiru sana caalaa waan ta'eef kan hojjetame hin fakkaatu kanaaf gargaarree xumurraa jedhaniiru. Muudama dhiyeenya kanaa kan ilaaleen waan dubbatameefis deebii kennaniin dubartoonni muudaman dandeettii gahaa kan qaban carraa yoo kennameef bu'aa kan argamsiisan ta'uu itti amanameetu jedhan. Dhiira dubartii isa jedhu otoo hin taane hojii hojjetaniin gara fuulduraatti ilaalamuuf jiru jedhaniiru. Daangaa bulchiisa naannoo adda addaa ka biyya keessaa kan ilaaleen rakkoo jiru kaasanii daangaan gamlameenii mari'achuudhaan furamuu qaba. Dargaggoonni carraa hojii argatan guutummaa biyyattii keessatti iddoo fedhan dhaqanii hojjechuuf mirga qabu jedhan. Waa'ee daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaa irratti gaaffii dhiyaateef biyyi lameen michuudha jedhan. Yeroo 3 yookaan 4 pireezidaantii Sudaan Omar Albashir wajjin wal argee waa'ee daangaa dubbadhe kan waliigallee jedhan.
Leelaawun ba komishin gizee wasdan nu wayyaalle. Ahoon arsoo addar kaallabbat indaayinnessa. Siraawun israa.
Isa kaan gaba koomishinaan yeroo fudhannee mari'anna amma qonnaan bulaan lafa isaarraa akka hin kaane akkasumas hojii isaa akka itti fufu ta'uu qaba. Loltoonni gama lameenii naannoo daangaarraa fagaatan kunis qonnaan bulaan hojii isaa sodaa tokko malee akka geggeessu gargaara.
Garu waan akka salphaatti waa'ee daangaa kana walii mallatteessinu ta'ee ilaalamuu hin qabu jedhan. Ba'insaas gara fuulduraatti siniif ibsamuuf jira jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed deebii kennan xumuraniiru. Xumura gaaffiif deebii kanaarratti aadde Mufriyaat Kaamil aangoo afaan yaa'ummaa gadhiisuuf gaaffii waan dhiyeeffataniif sagalee kennameen obbo Taaggasaa Caafoo afaan yaa'ii gochuun paarlaamaan filatee jira.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kadubbifneef dhageenyarra. Oromoo fi sabii bartaa wal dhaba dhiyoo tanaatiin Benishaangulii baqatee ammaan tandaarii Oromiyaa irra jiru maan keessa jira warri achi dhaqee galmaan jedha. Aduu tanaa dubbannu maantu wal dhabsiisa qara uummati kun bar hedduu waliin jiraachaa ba'e hayyootaa fi itti gaafatamtootii gargara uummatillee dhiyoo tana dhageetiin warri achi jiru kan dhageetiin laalee wal odeeffatellee. Itti gaafatamtoota kan keessa tokko namijara kan qabatee deemeen yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa seenaati obbo Darajjee Innaa'uuti kaayyoon isaanii maan tujubetti odeeffate.
Kaayyoon keenya inni guddaan sababuun itti walitti bu'insa kanaa maali durii irraa jalqabee har'a immoo isa sababa heminasumaa yookaan sababni ammaa hammatti bakkalatti saba kana walitti buuse maali kan jedhudha. Gareen kun immoo baay'inaan asiin naannoo nama shaniif deemee karaa gamaas naannoo nama torbaatti deemee.
Eessa gama jechuun?
Wanti kun gama karaa lixaa mana sibuu irraa jalqabee toora bilbiirra jechuudha.
Namoota akkamiiti namooti deeman isinii wajjiniin kanneen deeman akkuma keessan barsiiftoota moo is waajjira mootummaa yookaan hawaasa keessaa namoota bakka bu'an moo namoota akkamiiti kan isin duukaa imale?
Namoonni baay'een yuunivarsiitii Wallaggaa kan Jimmaa iddoo biraarraa fi namoonni Wallaggaa yuunivarsiitii Amboorraa fedhii akkasii argisiisaniiru garuu ammaa fi yuunivarsiitii keenya keessaa akka tajaajila hawaasummaattis akka qorannoottis akka rakkoo hawaasaa furuu keessatti karoora yuunivarsiitiin qabu keessaa kun tokkodha. Kanaafidha migamma garee seenaa, garee antirooppoolojii, garee sooshooloojii, garee ikoonoomiksii qaba. Garee warra siyaasaa yookaan immoo hariiroo uummataa qaba. Saayinsii sana warra baratedha kan gurmeeffatee qajeelu jechuudha.
Buqqifamtoota daawwattan kana bira geessanii ennaa ilaaltan haalli isaanii maal fakkaata?
Egaa manni buqqifamtoota kana mandi keessaa kiilomeetirii 33 achi gara daalatti yookaan gara kaabaatti deemnee gara daangaa buqqifamtootaatti deemnee asuma mandi keessa naannoo 5 jira. Qiltukaarraa akkasuma Najjoo keessa akkasii Oojjii akkasii Gilbii Dongoroo keessas akkasuma karaa isaanii yoo xiqqaate aanaa 4 keessa karaa lixaa yoo laallu kiilomeetirii 200 oli kan Oromiyaafi Benishaangul wal daangessu karaa kaabaa yoo ilaallus kiilomeetirii 200 ta'a walumaa galatti 400 oli kan wal daangessu rakkoo dhalate kana wal fakkeenya qabamoo hin qabu akkamittiin raawwate wanti kun jennee warra keessaan irraa buqqee kana gaafanne egaa miti buufata tokko irraa yoo xinnaate nama 25 gaafanna yaada isaan immoo lafa kaa'uu hin danda'a.
Irra hedduun isaanii walitti bu'insa kanaaf sababaan maanni jedhu?
Isaan amma bara 1994 akka lakkoofsa faranjiitti daangaan sararamuu irraa jalqabee Oromoo baay'eetu gamatti hafee lafa dur mana sibuu jalatti jiru mana deebi'ee Qilxukaa irraa jalatti Boojjii jala fakkeenyaaf amma Boojjiin Hagaloo kan jedhamu baddaa jira. Hagaloo meetti immoo Gammoojjii jira. Inni sun fuudhamee daangaansaa gumur jalatti ta'uusaa yookaan Benishaangul gumur jala ta'uusaa Yaasoo deebi'ee asirraa Saasijja keessaa mootoleen Oromoo xixinnaate waggaa 100 oliif bulchan fuudhamee achi gale jedhu. Egaa amma bara 1994 boodayyuu yoo ilaaltu bara 1998 yeroo investimentii babal'inaan kenname irraa jalqabee walitti bu'iinsi lafarratti akka jiru deebi'ee 2003-2004 yeroo Oromoon Harargee naannoo sana qubate 2007 akkasuma yeroo gumuzi lafa gammoojjii hunda to'achuu barbaade yookaan lafa leemmanni biqilu kan kooti jechuu barbaade sanarraa jalqabee tuttuqaan nama jira. Qonna kana akka furmaataatti jala muramee wanti itti deemamee jiru.
namoonni iddoowwan Oromiyaarraa gara naannoo Beenishaangul Gumuzitti citan sana keessa uummanni jiraatu irra hedduun warra Gumuz immoo yookaanis Oromoota.
Kan si ajaa'ibu ammaa maqaa naannoo Oromoo yookaan kan Oromoon irra jiraatu lafti gammoojjii faayidaa inni fuulduratti qabu beekamee shirri dhaqame bara federaalizimii sana yoo ilaaltu Adaloometti maqaa Oromooti. Sirbaa Abbayyi har'ammoo kun waggaa tokko guute erga maqaan isaa Adaalitti jijjiirame aanaa tokko ta'e Yaasoo Baloo Jagnaan Fooyi Baloo Jagan Fooyi jedhamu gammoo deeyyame Hora Waaqaa Tikishaa Daalatti Diddigaa Ambasii Boosuu warra kana yoo ilaaltu baay'een isaanii kan Beenishaangul jalatti citee garuu Oromoota keessatti jiraata. Isaan kana baay'inaan kan amma buqqifamee daangaa keenya keessaa bahi jedhamanii balaan illee ga'e jechuudha.
Wanti isin imaltanii fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sana qorachuu duwwaadhaaf moo yookaanis buqqaafamtoota sana haala isaanitti jiru hubachuudhaaf namoota meeqa ta'u iddoo meeqa qubatanii kan isaan jiranii maaltu godhamaafii jira namoota kanaaf?
Eeyyama kaayyoo qorannoo keenya lamatti qooduu ni danda'a. Inni tokkoffaan haala buqqifamtoonni kun irra jiran ilaallee sakattaanee gabaasuudhaan qaamni ilaalu ammaa hammatti gargaaruu qaba. Amma baay'ee isaanii kan si ajaa'ibu Oromoo bira jiru gargaaramaa jiru nyaachaa jiru iddoo gaarii jiru argineerra. Garuu kan baay'ee nama boossisu nama gaddisiisu maal yoo biyya kana keessatti karaa cufameeti karaa kamashii kan geessu kamashii kan jedhamu sun zoonii tokkodha. Magaalaa guddittiin isaas kamashii jedhama. Oromoonni baay'een manatti cufamanii jiru jedhama. Gumuzomti Oromoo deeggaruu barbaadu illee dawoo godheefi illee akka Oromootti kan isaan balaaleffatamaa jiranii kan si ajaa'ibu mana sibuu keessaa buufata tokko yeroo ilaallu bartaan illee maaliif Oromoo wajjiniin gortan jedhamaniiti. Bartaa gara 900 oltu buqqa'ee naannoo mana sibuu jira jechuudha.
Walitti bu'iinsa kana furuudhaaf furmaati jiru maal ta'a jettanii yaaddu?
Amma furmaanni waan tokko gama sanaan garaagarummaan jiru hidhannoodha. Jarri yeroo dubbatan maal jedhu keessatti erga Dr. Abiy filame irraa jalqabee daangaa isaanii keessatti ulee baannee deemuu hin dandeenye. Daangaa irratti illee mo'ichisaa turani. Isaan garuu meeshaa yeroo isaan qindaa'aatti naqan yeroo isaan qawwee hidhatan namni isaan gaafatan jiru walgayii qofaatti jedhatu jedha. Amma kunis maal argisiisaa? Duubarraan qaamni tokko akka jiru jarri jiru kana himu nuti egaa amma karoorri keenya fuulduraa yoo dandeenye achirraan illee ragaa guurrallee waanuma wal madaalu tokko hojjechuudha barbaada. Amma sitti garuu inni kun maal ta'uu qaba? Mootummaan keessa galee waa tokko hojjechuu qaba. Amma jarri akka buqqifamtoonni kun dubbatanitti raayyaan itti isaanii otoo isaan argameetti ni rukutu. Reeffa barbaadannaa yoo deemnu yoo gama ce'uu barbaadnu riqaanis citeera. Riqaa yeroo isaan gaazitti jedhanii kutame gageessan lallisanii ilaalu kuni maali? Keessattuu suuraa Dr. Abiy faa qabatanii kan pirezidaantii lammaa faa qabatanii isaan nun bulchan waan jedhu qaba. Kun duubarraan waa akka jiru argisiisa jedhaniiti. Warrumoo boloota Gumuz wajjin jiraachaa turre nutti kakaasanii wallaasanii nutti kakaasanii qaamnee kana isaanii hidhachiisa jira kan jedhu dubbatu buqqifamtoonni kun. Amma gareen qorannoo kun gamaanis waan ragaa guddaan hafee jira. Yoo xinnaate gaggeessitoota baay'ee uummata Oromoof yaadan uummata Oromoof jecha maaliif buqqa'u sabni kun wajjin jiraanneerra isaan kunis tafa jedhanii isaan wajjiniin rakkoo gidiraa argantu jiru. Isaan kana wajjiniin ta'amee maanguddootaan jaarsolii walitti fidanii abbootii gadaa walitti fidanii keessattuu maanguddoonni Gumuzis kan bartaas fedhii araaramuu warri qaban jiru. Akkasitti yoo harki dhiiga xiqqeessan araarri bu'e malee baay'ee waan ulfaataa fakkaata. Dubbichuma Somaalee gama bahaatu namatti fakkaata.
Dooktar Daraja Innaa'uu ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaan aga tokkorra deebi'a. Poolisoonni Turkii reeffa gaazexeessaa Saawudii achi buuteensaa dhabame kan Jamaal Kaashoogii bosona naannoo magaalaa Istaanbul jiruuf baadiyyaa magaalattiirraa kiiloomeetira 90 fagaatu keessa barbaadaa jiru. Poolisoonni Turkii bosona Belgiraadiif magaalaa Yaalovaa keessatti akka barbaadaa jiran aangawoota Turkiitu har'a dubbate. Gama biraatiin immoo aangawoonni Turkii yeroo Kaashoogiin ajjeesametti sagalee waraabame
angoota United States kenname jira kajedame halani jiru. Komishinni filannu Afghanistan ajaja polisi jaba tokko dabale angoonni lama jeesamurra kan ka'e filanno gara fulduratti dabarsuun isaani beekame jira oduun arraaf qabnu kan.
Ajalam kopinte intarallen tanu managa ke sunubula kopi boriti ne taguya bokonna lamati multidachana tanattanse saganta fa namara titidabra naga ke sunubula ansora lagete.